Olo tele faitiongo o le fulupeki a le Wallabies ma le Waratahs Israel Folau, ia na faamatalanga na faie I lunga o fesa o ta inga I le upenga ta faa ilangi. Olo o ia faata wemuai I faafafine, lesbians, ma isi tupa LGBTQI. O Israel Folau e malosi lona talitonunga ke Resiano, ma na ia tusia o I tupa nei, e fai mō latou se oli se ivanga na wasala mō ia latou wangasala maliliu I le atua. E le taumate o le atua na ia saunoa iai, o le atua o lona talitonunga ke Resiano. E wile finaunga o saolotonga e faali e manatu o se tangata le freedom of speech, po le freedom of expression, ai o manatu nei o Israel Folau, ua le o ngatasi ma le faavae o le lakapiuni au se talia, o lo o faataa ua ina aia ia tatau, ma aia tutusa tangata umae au wai iai. Na saunoa le faatonusilio le Australian Rugby, Raylene Castle, ele faingo fie le fete ina ingalena isa olotonga.
When you think you're trying to combine religious beliefs, freedom of speech, inclusion, respect and the use of social media, when you try and bring all those things together, that's a very difficult place.
Epe o manatu faa lio Israel Folau le social media, Ua toela langai ilunga nisi o mata upuna mōli mawine le teimi o le palo talafo mō faa I poiponga I tūpā tutusa. Ai na langolangoina ele taitai o le ekalesia Engelani Sini, Anglican Archbishop of Sydney Glenn Davis, le aia tatawa Israel Folau, e faa lia I ona manatu e faa vae ilona talitonunga ke Resiano.
We support free speech, freedom of religion and freedom of conscience. And we think that Israel Folau is, as a citizen of Australia, has every right to speak his mind.
Aina sa unoa le sui faipule o Western Australia Tim Wilson, o se tasi na lala mua I le tūlinga o le mau mō le ioe I faa ipoiponga I tūpā tutusa, ma o se alii o loo faa moe moe faa ipoipo malana pā anga o se isi alii, pau le tali file mu ia Israel Folau, o le lea mana iaina lea, ona ele o la wiloa Israel Folau, I lona poto po sona ata mai ae e la wiloa I lana tale ni I tā alonga.
The correct response to Israel Folau is to ignore him and his views and recognise that he was hired principally for his brawn and his physical ability, not his intelligence or his opinions.
Nā saunoa fo I Don Rose, le peresetene o le kalapulaka piuni e toʻatele I tangata I gei, le Sydney convicts, e te tauona I loa Israel Folau. Le te leo le aafianga wisi tangata I ana lafonga faata wemu, ae maise I le faalongo iai atu upulanga la iti.
It's clear that Rugby Australia condemn those types of comments and they support what we'd like to see as an inclusive, diverse game.
Na faalia Rugby Australia, ele o fuafuaina se sala I a Folau ona o ana lafonga, ma I le taimi nei, ele o iei foi se aafianga o le whaalapotopotonga o le lakapi iuni au se talia I company o lo langolangoina le ta alonga po oana sponsors.